harusi leo, harusi leo, harusi leo, harusi leo, harusi leo, harusi leo.
Mwenyezi Mungu awalinde, awalinde kabisa. Penzi lenu lisimame lidumu maisha. Wale wazushi wanaojaribu kulitatiza ni shetani mchafu, na mkemee ashindwe kabisa. Furahia harusi hii, furahia SUC, furahia harusi hii, furahia kwa DJ. Maharusi leo ni siku yao, na zile pambo medungo meng'ara kivyao. Tuwasindikize hadi mkwao, na mapambo sijaribu kuleta za je. Wazazi wao, hongera kwao kwa mafunzo bora waliotoa kwa watoto wao. Hekima ni yao, ushindi ni wao, na vile mimi navyoona shafunga bao. Tufurahie, tushangilie, maharusi wamesema tuwaimbie. Mambo ni vipi, zawadi si pipi, ni keki jomezo na yona vipi. Tufurahie, tushangilie, maharusi wamesema tuwaimbie. Mambo ni vipi, zawadi si pipi, ni keki jomezo na yona vipi.
Harusi leo, 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 harusi leo.
Washapendana, pete leo wanavishana. Wawili washapendana, pete leo wanavishana. Alimpenda, akampenda, leo wanaoana. Alimpenda, akampenda, leo wanaoana. Chungeni maneno ya majirani, yasije haribu lenu penzi. Chungeni maneno ya majirani, yasije haribu lenu penzi.
Amengi madatizo, wacheni kujistress. Ishini tuko praise na God that our bless. Na mtaishi vyema na yenu familia. Brother kuwa makini, mgeni akija home, mkaribishe fiti na umpe kiti. Akianza mbea kuponda majirani, anajifanya kondoo, kumbe ni fisi mkali. Ambaye hajali, ambaye hajali, ambaye hajali, ambaye hajali. Harusi leo, harusi leo, harusi leo, leo.
Harusi leo, harusi leo, harusi leo,
harusi leo,
harusi leo, harusi leo, harusi leo,
harusi leo,
harusi leo, harusi leo, harusi leo,
harusi leo.
Kwa watu wote.